Tell your neighbor, the devil is in trouble today. Are you ready to dance? Yes, sir. You're gonna follow me. Let's go. Hallelujah. Change the chance.
Atatulia to Atashatani asimame Ataika to Mana ninae mutetezi Kwa maisha yangu Yesu ndiye mtetezi wangu
Sikia
Atashatani ainuke
Atatulia to
Atashatani asimame
Atatulia to
Mana ninae mutetezi Kwa maisha
tatua shida aponya wagonjwa vipofuaona viziwi wasikia.